Benson Sondo. Umepigaje hapo?
Mama ombi pesa, mama nasali kuniombea na kesha. Usireke story ushuz, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Mama nomba pums, mama ombi pesa, mama nasali kuniombea na kesha. Usireke story ushuz, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Usireke story ushuz, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure. Mama nomba pums, mama ombi pesa, mama nasali kuniombea na kesha. Usireke story ushuz, eti unacheka che. Daktari sadari utapona bila pressure.
Umepigaje hapo?